تويات ويا ترني تفنوات بابا يهرني تنارا كوتا تنارا كوتا وصاتا نيماتي وتتا وتمرمات وهي تهيرا تنارا كوتا تنارا كوتا
هونوري هكروريا E maungārongo ki runga ki te matoa te whenua, whakaaro pai ki ngā tangata katoa. Arohaina ngā teina me ngā tuakana, whakahonore te ato tātou kīngi atu heitia, te whirinaki a whatumona. E te ariki nui e te ata, ko koe te arawhata ki te hunga wairua, e noho mai nā i te wahingaro. E tiaki nei te aka i piki ai a tāwhaki ki te rangi tua ngā huru, Tukua mai te ngākau mahaki e kūpapa atu nei. Tēnei o mātou pononga tāne, pononga wahine, ngā morehu o tēnei ao, mate mate tino i atu ki a koe. Ko mātou tēnei e muru nei, ki mua ki tō aroaro. Manaaki tea mai i roto i ngā mahi, whakaorengi a mātou i roto o mātou māwiwitanga. Anō e pā, ko koe te timatanga, Ko koe te whakamutunga, ko koe te mana mutunga kore. Rire, rire, paimārire. Tō te ākinga whakaora maramatanga mai e te atua. O tō mātou kēngi atu heitia, o te whirinaki a whatumuana. Te kāhui ariki mō ngā tinana e mā wiwiana. Taino kia mātou katoa i te rangi nei.
reo, te reo,
te reo irirangi.
O nā te tamo.
Whakatau ki tēnei e kōrero ana o te pakari o te tū o te tangata ki runga I tōna marae. A person taught at home shapes well on the marae. Ko te whakatau ki. He tangata I a kona ki te whare, tūnga ki te marae, tau ana. Te reo,
te reo,
te reo irirangi.
O nā te tamo.
104.6 FM.
Tūmeke.
Kei te whito o hiri kapo e tākiri hiri ana I te koina I te awhito I te awana wana pera ia.
Te matakahi, ka pakaru I au te tōtara. Ko tōna tikanga, ahakoa he iti te toki, kaore e kore, ka hinga te rākau rangatira, hei painga o te iwi katoa. I may be a small wedge of a small army when being taunted by a large force.
Te reo, te reo,
te reo, irirangi.
O nā te tawo.
104.6 FM.
Tūmeke.
Te Reo Irirangi.
O Ngāti Tauoho.
104.6 FM.
Tūmeke.
He whakatau ki tai ao. E kōrero ana mo te haere o te tira tangata. People being likened to that of sands of the beach. Describing a crowd of people moving. Ko te whakatau ki. Tēnā te ngāoko nā te one pūmoana.
Te reo, te reo,
te reo irirangi.
O Ngāti Tauoho.
104.6 FM.
Tūmeke.
Te kawi o matariki, kei te rangi e tohu ana, ki te huri ringa o te taurere ana ngā awa kore hinga manu ka pupu I rā te
hāne te raka
te mga raka tae koe te piki tae atura ki te iti ka urangi kare he mea e kore tae koe te whewhi timata anō koe rā te tohua matariki e matariki e Matariki, he whetū pia ta ata, tohu ti matanga mo te iwi, yeah, te iwi Māori, uriranga tira iwi ariki.
Ahi te anga tū, e nei aku nā whatū,
I runga ki te rangi,
yeah. Ahi te tuku te mihi, ki a matariki, Kinga mahara ki te takuahi para ki te runga koma ki te ringa ka hawai tua kia rongo hea te kupu me pewhe nei te tupu hei tohu ki te iwi ki te tūmata tini e a kia mau tātou ki ngā tikanga a kia mau tātou ki ngā tikanga
Oh, okay.
Te reo irirangi.
O Ngāti Tauoho.
104.6 FM.
Tūmeke.
Your people 104.6 FM.
Yeah, I have been in the area all my life and carving since about 1975-ish or 72.
Yeah,
sort of in that zone with my elders up to now, and going into this part of Ngāti Tomo's existence being coming out of my usual work, going back into my ancestral work, it's not an ideal thing to do in terms of my years. My years aren't getting younger.
No.
And you sort of don't really do a career change just before you turn 60.
Yeah, well...
So, without writing a whole lot of words, that's what I'm saying. I don't really want a whole lot written about myself, really.
Fair enough.
But it's just that, it's a move. It's a move, right or wrong, that I feel if I don't do it now, I'm never ever going to do it. I'm just going to be sitting back talking about it and carrying on the way I've always done in the years gone. Pukehill. And I've changed that heading off to Te Haerenga. Haerenga, which is the journey. And I've started off a shell of a giant weta. An empty shell of a giant weta is the remains that has performed its duty in its lifetime. In its lifetime, the weta continues in its new form as part of its life cycle through the wairua in the journey, in its life journey. This forms the basis of which the Haerenga art on puki kohekoe interprets Te Haerenga. So that's the first paragraph. Hoki wairua mai, a phrase used by kaumātua, kuia, and our tūpuna in karakia, whai kōrero, karanga, hura kōwhatu, tangihana, and many other occasions. Our kaumātua taught us that every living thing has its own wairua. And that wairua has a purpose in lifetime, that we are to be respected, respectful of its purpose, and ensure its life cycle. So that's just sort of starting off a bit of background there, I guess, for me. To the art project and bringing those two ideas together. The concept design is based around the journey or Haerenga, what I'm calling it, or te wairua in its many forms. The artist's impression of Wairua and its journey through life eternity, eternal, is to extend to our local community and visitors an understanding of its importance and significance. Our kaumātua, of our kaumātua, whakaro hohonu, sort of a deep thought of our kaumātua saying about the Wairua having its purpose for each living thing. So we want to try and portray that by doing this art show, art exhibition, or design concept anyway. I've sort of gone to say Puke Kohe Kohe. I've sort of always said that Kohe Kohe is the name of the mountain. But haven't sort of elaborated too much on that Pukekohe Hill.
Yeah.
In it is a significant site to the many hapu and local community, to some also known as Te Awanui or Taikiri. So I'll just slip that in there. And down the bottom half, I sort of got the kōruru, the kōru, which is the curved part right on the end of my walls there. The kōru represents the spiral of life, the artist's impression. The kōru is that of the weta. So I've sort of symbolised the kōru as my look on what my impression of the outline of the weta. But it's a kōru, I'll put it as a kōru. The ka pose and pare tell its story. Each carving shows manaia, kaitiaki formed creatures of the area, and po of the atua, the normal atua that we have for that area. Puki would be the Mara Kai Garden, the Moana, and the atua of the creative foods, that sort of thing.
Yeah.
As you journey through the pathway, the artist's impression interprets Wairua in its many forms. So my carvings will sort of mean those sorts of forms that the Wairua of our many things that we all perceive. Things have their own Wairua. As you extend the exit to the pathway and journey, interprets Wairua and its life cycle, the kōru faces Mother Earth. So that the end of the kōru goes to Mother Earth, and in the traditional sense, it just keeps going. Like, it just doesn't stop where it stops on top of the land. The kōru eventually still carries on its life circle around within Papatūānuku. That's sort of why I'm meaning that part of it there. And the ending is the Te Haerenga is about time, people, place, animal, plants, and stories significant to the area of Pukekohe. The artwork and design is intended to greet and welcome visitors to Pukekohekohe on behalf of Tangata Whenua and its community.
Te reo,
te reo,
te reo, irirangi.
O Ngāti Tāwau.
104.6 FM.
Tūmeke.
Era kira A tia muri e aue kia ata haere atura ki o hakuri te tomo kangatu ki ora kei kora ko te whenua waiarikiru a pehu pehu e aue e toi to waka inga ara tia tia a tia tutuki ana ki te taheke huka huka i ta huri ai to tupuna a tamate a poka e whenua e tuana me he manure re rangi ki roto inga Waimari no o taupōnui a tia e kōkirin.
Te reo, te reo, te reo, irirangi.
O Ngāti Tamoho.
104.6 FM.
Tūmeke.
Paimari re. Tō te āki ngā whakaora maramatanga mai e te atua. O tō mātou kēngi atu heitia. O te whirinaki a whatu moana. Te kāhui ariki mō ngā tinana e mā wiwi ana, tai nō kia mātou katoa i te rangi nei.
magic carpet and let us take a ride to the oasis of our minds. Come on! Get away!
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right.